Hei tīkaroake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi mā wātea a kukahi Stevens tēnei. Nā te hao i ngā rangatahi i whakarewa ai te kaupapa mō ngā rangatahi koi nei tā toi moana. Wawakai i ngātia tētahi ki te puari hapori o Murupara. Kia ora. Hikaka ana te kaunihera o te waiariki o toi moana, tērā te whakaimi i ngā rangatahi, tērā te afi, te poipoi anō i a rātou. Oinei tonu tātoi moana. Kai te tuwhera ngā tono mō te kaupapa whakawhāiti i ngā rangatahi o toi moana, arā te Youth Involvement Project. Hei tā Doug Lira, hea mana o te kaunihera o te waiariki o toi moana, i te tīmatanga o te tau i haongia ngā rangatahi rimarau neke atu, e toi moana ki te whakawhiti kōrero whakaaro me te titiro, me pēhea te rangatahi e tūhono ki te kaunihera me ngā maha kaupapa a te kaunihera. Hei tā Doug Lira i roto i ngā kōrero i toko ake te whakaaro mo te kaupapa whakawhāiti i ngā rangatahi, kia pai ai te whakawhiti whakaaro me te awhi ki te hanga, me pēhea te whakapā o te kaunihera ki ngā rangatahi o te waiariki o te moana a toi. Hei tā te hea mana mā te kaupapa rangatahi me ngā awhi-awhi kā hei ngā rangatahi ki te awhi, ki te waihanga i tētahi mahere rangatahi, e tāia nei te rangatahi te tūhono, te whaiwhai ake i ngā mahi a te kaunihera, ngā whiringa āture me ngā whakahau. Hei tā nā no e tuwhera ana ngā tono i tēnei wā ā ka kati a te mutunga o ākuhata, ā ka i te whārangi a toi moana ngā pepa tono. Ko tahi anake te tangata i whai i te tūru i mahue i a Sean Bicknell, inoho wero kore a Ken Bannon, a tō tikatana whakatau ki te tūru o te puari hapori o Murupara arā e uhi ana i ngā whārua, wai ōhau, kūhāwāia, Murupara, te whāiti, minginui me ruatāhuna. Hei tā te pūrongo a te kaunihera ārohe o whakatāne i tautapatia a Ken Bannon ki te whai i te tūru a i whakatau te kaunihera ka noho ia i te tūru o te puari hapori o Murupara i nā hoki kārehe tangata anō i tautapatia. Hei tā te kaunihera o whakatāne anō nā tēnei āhua kārehe take mo te pōti.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Ki te whutupōro riki, koi nei te wiki whakamutunga ki te uru ki te whakataetai whutupōro toru arā te Tri-Series. Ko te whakataetai whutupōro riki e whakaimiana i ngā tamariki o ngārohe whutupōro riki, Waikato, te waiariki me te moana a toi arā Coastlands, ki te whakataetai nei a te marama o he pe te māki hopu hopu. Hei tā te pūrongo kai te whārangi o te whutupōro riki te moana a toi, ko te whakataetai nei he whakaimi, he whakataetai anō hoki ki wāenga i ngārohe e toru, a me te titiro ake i ngā pūkenga, mai ngā tamariki i roto tonu i ngārohenga e toru o te whutupōro riki. Kātia kera e ngā iwi koi nei ngā kohinga kōrero me ngā kōrero hākinakina mō te rohe o te waiariki mō te moana a toi mā wātea a kukahi Stevens tēnei, kia ora.
Na te mā.